unajua uko na nini for a woman?
I don't know.
You don't know?
Yeah.
Exactly, you don't. You don't. I'll let other men out there prove to you. Mesikia?
Okay.
Yeah.
Tatizo uzuri wako umekupanda kichwani mwako. Unaona unita wengi wanakutaka wao kutwa roho juu juu. Unatishia kuondoka kwako. Subutu olewa, olewa. Mapenzi amani ya moyoni, ondoka kama tuendani. Misibisha nina wewe, ninapoteza imani. Olaiti kama ungejua, ungenipa tumaini tamasikate. Kama tukula kwako na misijali, elewa wapo mademo na unitamani. Chunga mdomo wako tadhari, usije nirudisha kwa nasa za dunia.
So in short, hata ujali?
No.
You're not going to put any effort?
The thing is that I think the grass is green on the other side. Okay? I'm sorry for wasting your time.
I am the one who's been wasting my time with you!
So good. Oli
walo na liwe. Oli walo na liwe. Oli walo na liwe. Oli walo na liwe. Oli walo na liwe. Pengine tu kwa ndoto, ukidhani nitakufuatilia. Yamenifika hapa kwenye go, mdomoni anakaribia. Mapenzi amani ya moyoni, ondoka kama tuendani. Misibisha nina wewe, ninapoteza imani. Olaiti kama ungejua, ungenipa tumaini tamasikate. Kama tukula kwako na misijali, elewa wapo mademo na